wali kusambagala achitegedde buulira abalala obulamu bwakati bwakatiko okafumbirawo era okawuutirawo tokalwisawo okafundirawo fe twakirabye ne tukumuumulire kati leeta awempale ginyweze awakabina sembera kulaga kye bayita ndongo kati leeta awempale ginyweze awakabina sembera kulaga kye bayita ndongo
Chedu chijemu sao Munango funanga yon